M-O-Y-99 till I die. Gotcha.
Gotcha B.
Never stop dreaming. Maneno lioko kwenye poster lioko ukutani. Pembeni ya saa inasomeka 12 jioni, rochi kwenye ashtray, moshi dirishani. Ninaongea na simu, oya baisa samahani. Naomba niachie boda nikimbize leo kitani. Sina hata 100 na nauguza maskani. Usiogope, nitakuachia liteni flani. Nitatia na wese, ndo nirudishe kitani. Baisa kanambia poa, ibuka maskani. Nkenda nkaichukua, chuma nkakamata lami. Ring, 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 huyo tena nani? Ni mchizi mmoja yuko Msasani. Tumekutana juzi nkiwa nakimbiza day waka. Alinrusha nimfatie dem Vatikani. Loka ni cheki kuna mzigo kaufate Mwimbili. Nenda kaupeleke Magomeni kanisani. Vum 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 paka Mwimbili niko sharp. Vum 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 paka Mwimbili nika stop. Wako nikabidhi mzigo nikamcheki akanambia soge hapa mochwari chap. Nkasogea mwili ukanza kuningia baridi kadri najongea. Akanambia zunguka nyuma ya jengo faster utanigojea. Akatokea dumu mbili lita tano kanletea. Nikamuuliza hii ni nini, akacheka akaongea. Ndugu zako waliolala humo ndani ya freezer, hayo maji ndo yametumika kuoshea. Kwa makini na walinzi wasijue ulikotokea. Hayo ongoza njia wazungu wanasema take care. Ngoja kwanza usende maniga humzigo wenu kama vipi teni mwingine apeleke mimi Nikapiga simu kwa Tuma akaniambia na 200 nikiufikisha mzigo. Nkawaza niache It's all about the paper bro. Hustle. Usikubali wakacheza na asshole. Nikamuliza aliyeletea mzigo, sorry bro. Haya maji siri nini, what for? Bro alivo psycho kanichana black and white. Haya maji baba ni ulimbo. Mteja atajikokota mbweni mpaka atamasaki. Na kesho atarudi takwa hamna pakupaki.
Wait.
What?
Ina maana wanatumia haya maji kupikia chakula?
Insanity. Mitazamo inavyoshape our reality. Nakutana na watu wanalala graveyard. Umekazana na quality over quantity. Na Brian is your shizo mighty. Yuko nazo day and night. Akicheke zioni dead bodies and own a profit. Sana ya kuziona noma kama opportunities. Kasbeba dumu nkachapa mbele ya security.
Catching on for it, it's a banger.
Zedwop.